Pull up skirt, boy. Asking my leg. Hello, my leg, oh, my leg.
My cheetah's full of me.
I live a little fish on California, me long sailing now. I tell my cheetahs, you clap in the manje. Gotta please, king on me now. Once again, melangik she you wet. Figgy and the clapping, dwelling on. Angas ganjan veling a goshrang. Oh, stand with me. Kulumi kunis la panak talweng ame. Lengan is creamers full of gambanam. Nga kipi kat me nanga swipe a manje. Oh, lonki kolo lam. Can't tell me now, baby, can't cross anger.
Gig she you wet, Ubula won't song it. And she no poet. I'm a casa good wet. Impilimilestanoza. In Billy Miller's Tanwaza, I never should have left you. Oh, I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje awusekho.
Ngingaziningi emhlabeni kwasisombe sengameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso mayo yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubuhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani. Kubuhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima. Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa la ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthandulwe iqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana, izinkinga basasixazululi bayaphindiselana. Futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda. Umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi, imizwa yakho uyoyihlaza.
I never should have left you. Namhlanje awusekho.